lololo yemama siyobanika into emnandi labantu
somtanto ukudla kwendlebe into yabo
sobanika
Me, siyakunika ukudla kwendlebe. Me, tata, isigubhu somdanso. Me, siyakunika ukudla kwendlebe. Abanashansi ukuthi impilo bemnandi buye sobanika amaswitho omdanso thatha mina ize nabangani bakho sobanika ngoba sonne esikhulu ubancisha yasiphuma leshama inyayinya sobanika amaswitho omdanso thatha mina ize nabangani bakho sobanika ngoba sonne esikhulu ubancisha yasiphuma leshama inyayinya Dashkuma le shama inya inya
Dashkuma le shama inya inya Dashkuma le shama inya inya